Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vewa.com. Muri uyu mwanya hano muri studio ya gatandatu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabashubuje mwese kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima ijwi rya Amerika ribategurira buri wa gatatu. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Chuteze ijwi rya Amerika nongere mbahikaze mwese kuri radio yanyu. Uyu munsi turaganira ku buryo bwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'MS rivuga ko umutwaro uturuka ku bibazo byo mu mutwe ugenda uremera, urushaho kugira ingaruka ku buzima, ku mibanire y'abantu no ku bukungu bw'ibihugu byose ku isi. Uyu munsi rero turaganira n'inzobere mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe, batubwire uburyo umuntu yakwita ku buzima bikamufasha kwirinda ibimuhungabanya, cyane cyane muri izi mpera z'umwaka aho isi icyugarijwe na virusi ya corona ikomeje guhindura byinshi mu mibereho y'abantu mu buzima bwa buri munsi. Muze rero muganire nabo, musobanuze cyangwa se mutangiye ibitekerezo. Ndeka twakira abatumirwa bacu. Ndahera kuri Dr. Ngirababyeyi, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kwitabira ikiganiro.
Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye ndasuje.
Reka noneho nibutse abatwumva ko uri i Geneve mu Busuwisi. Mu Rwanda rero naho tukaba turi kumwe na Dr. Chrysostome Habimana, nawe ni inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe. Dr. Habimana, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kwitabira ikiganiro. Abatwumva, Dr. Habimana Chrysostome ni inzobere nyine kuko nari mbivuze mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe, akaba akora ku bitaro by'indwara zo mu mutwe Caraes Indera mu Rwanda. Nk'uko rero nari mbivuze dutangira, uyu munsi turaganira ku buryo bwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Ese ubundi ubuzima bwo mu mutwe bisobanuye iki, Dr. Ngirababyeyi?
Murakoze. Ubuzima bwo mu mutwe ntabwo byoroshye kubusobanura, ariko reka mvuge muri make ko umuryango mpuzamahanga w'ubuzima bitubwira bisobanuye ko atari imibereho myiza, ari urwego rw'imibereho aho umuntu amenya ubushobozi bwe agashobora guhangana n'ihungabana risanzwe mu buzima, n'icyo akora nabyo mu buzima, agashobora gukora neza kandi agatanga umusanzu mu muryango we. Mu yandi magambo, ubuzima bwo mu mutwe bivuga ubuzima bwiza bwo kumenya, mu bijyanye no kumenya mu myitwarire no mu marangamutima, hanyuma bikajyana n'uko abantu batekereza uko bumva ibintu kandi nuko bitwara mu mibereho yabo. Ndamutse mvuze muri make ni ibyo ngibyo.
Dr. Habimana mwakunganira muganga ngira ababyeyi kuri ibyo bisobanuro duhaye niba hari icyo mwakongeraho mbere yuko dukomeza.
Nuko yarabivuze ahereye ku busobanuro bwa OMS cyangwa umuryango mpuzamahanga wita ku buzima. By'ukuri umuryango mpuzamahanga wita ku buzima uvuga ko nta buzima bwuzuye umuntu yaba afite adafite ubuzima bwo mu mutwe bumeze neza. Rero mu by'ukuri nakongeraho ko ubuzima bwo mu mutwe ari bwa buzima butuma umuntu abasha kugira umumaro, agatanga umusaruro mu kazi akora, igihe hari umunyeshuri akabasha kwiga kandi agatsinda neza, akaba afitemo ubushobozi bwo gufata ibyo yiga ku kazi, ugasanga ni wa muntu ukora akazi ke kandi abamukoresha bagashima umusanzu atanga mu rugo, ari umubyeyi ugasanga ari wa muntu wubahiriza inshingano. Mu by'ukuri ibyo byose kongera ku bisobanuro yari atanze numva ari inyunganizi ku nsobanuro y'ubuzima bwo mu mutwe.
Yego, urakoze nawe. None se hari ibintu nkawe nk'inzobere mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe wumva bivugwa ariko bidakwiye cyangwa se abantu bafata mu buryo butari bwo?
Ntabwo nsobanukiwe neza ikibazo.
Hari ubuzima mudusobanuriye ubuzima mu myitwarire, mu marangamutima, kandi muvuga ko umuntu adafite ubuzima bwo mu mutwe nta buzima yaba afite. Aha nagira ngo mbabaze nkamwe muhora muhura n'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, hari nk'ibintu mwaba mubona abantu bavuga cyangwa se uko bafata umuntu urwaye ufite ibibazo byo mu mutwe mubona byakagombye nko guhinduka?
Ndumva ko n'ubusobanukirweho mwaganishaga. Mu by'ukuri mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hari ibintu abantu biciranye, wenda ugasanga umuntu kubera ko yagize uburwayi bwo mu mutwe wenda bagatangira kuvuga ko yarozwe, ko ari abadayimoni se, kandi ko wenda ari impindukire yatewe n'uburwayi bwo mu mutwe. Sinzi niba ari icyo ngicyo mwashaka kumbaza.
Nabyo urumva nabyo ni ibintu bisanzwe bivugwa. Nagira ngo turebe ko n'imyumvire yahinduka dukurikije ibisobanuro murimo kugenda muduha mu buryo abantu bashobora kwitwara n'ibyo n'uburyo bagomba kwifata imbere y'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe.
Ntekereza ko ku mpinduka zose umuntu agaragaje, wenda umuntu yari asanzwe ari wa muntu usabana, ari wa muntu utanga umusaruro ku kazi, ari umuntu wenda utari usanzwe ari umuntu w'inzoga nyinshi, ari umuntu utari usanzwe ukoresha ibiyobyabwenge, cyangwa se ari umuntu wari ufite inshuti bakabona atangiye guhinduka, aho kugira ngo wenda bamufate nk'aho ari umuntu utakikoza abandi cyangwa bari bakwiye kumwegera bakamuganiriza, bakumva wenda adafite ibisobanuro bihagije byo gutanga, bakaba bakwegera abantu basobanukiwe mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe kugira ngo babashe gufasha umuntu nk'uwo nguwo wagaragaje imihindagurikire nk'iyo ngiyo.
Aye, turaza kubigarukaho tubikomeze tubiganireho. Dr. Ingira ababyeyi, nagira ngo mwuzuze igitekerezo cya Dr. Habimana ku bijyanye n'ibyo namwe mwaba mubona muri no mu kindi gihugu kitari u Rwanda, ibyo mwebwe mubona abantu badasobanukiwe cyangwa se bavuga bitari byo byagombye guhinduka muri make nk'ibiye.
Hari nihuse nshobora guhita mvuga bimwe nk'urugero. Hari kimwe ubona abantu bakunda guhita bavuga nko kuba ko umuntu wagize ibibazo byo mu mutwe, ko afite imyitwarire idasanzwe inyuranye n'iy'abandi abantu basanzwe. Ibyo batari byo nubwo ari byo ko abantu bamwe bashobora kugira imyitwarire idasanzwe, ariko na ushobora kwemeza ibiri normal ibisanzwe n'ibidasanzwe bisaba ujye umuntu ategereye ababizobereye ngo bamurebe ntabwo wahita wemeza ko abantu bose bafite ibibazo byo mu mutwe bafite imyitwarire idasanzwe ikindi nibyo abantu batekereza bamwe wabona agiye mpura nabo mu bihugu bitandukanye nanyuzemo nko kuvuga ngo abafite ibibazo byo mu mutwe ni ukuvuga ko bafite faiblesse bafite intege nkeya mu mubiri wabo ko bagize intege nkeya nabyo ntibikwiriye ko abantu babifata batyo kuko indwara zo mu mutwe zituruka ku bintu byinshi bisobekerana nk'urugero rwa stress cyangwa se ibihungabanya abantu mu buzima bw'abantu cyangwa se uko yavutse aho ibyo yavanye ku babyeyi be ku bisekuru bye cyangwa se ibi ubuzima bwo n'ingorane ahura nazo ntabwo rero si intege nkeya z'umubiri we kuba umuntu yarwaye mu mutwe si ikosa rye nta ntege nkeya abifitemo nta ruhare abifitemo hanyuma ikindi abantu bavuga kitari cyo ni nko kuvuga ngo abafite indwara zo mu mutwe bagira amahane bari dangereux bagira amahane bashobora barabangamye bafite amahane bashobora kurwana nk'ibyo ngibyo nabyo si byo twavuga ko ahubwo hari indwara nkeya kuko indwara zo mu mutwe ni nyinshi hari kuko nkeya abantu bazifite bashobora kugira violence bashobora kugira ibintu by'ibintu bya violence ubwo ni iki nko kugira urugomo ari nkeya ahubwo ngewe nakongeraho ahubwo ko mu gice kinini cy'abantu ahubwo tubona ni uko ahubwo abarwayi bo mu mutwe bagirirwa ahubwo urugomo ari bo abagirira urugomo ni bo bake hanyuma ikindi abantu batekereza kibiya kitari cyo ni ukutekereza ko umuntu wagize uburwayi bwo mu mutwe adashobora kumera neza ni ibintu nabyo si ibyo ni ukuba umurwayi umuntu wagize ibimenyetso byo mu mutwe ashobora kwitabwaho akazasubizwa mu buzima busanzwe agakora umuryango agashaka umugore cyangwa umugabo agashaka akazi agakora akazi nk'abandi birashoboka
bishobora gukira se bikagaruka cyangwa iyo bikize babikize
yitabwaho wenda bitewe n'uko ahangana n'ibyo ahura nabyo kuko stress mu buzima zihoraho wenda igihe kikaba gishobora kuba cyagera akaba yakongera kugira wenda icyumweru kimwe atameze neza nk'uko n'undi wenda ufite nka diyabete ashobora kugeraho akagira hyperglycemie icyo gihe akajya muri arrêt médical akajya muri repos médical akajya kuvurwa nk'uko n'undi wese wagira ikindi kibazo kindi byamubaho ariko bibari atari ibyo nkatuba bakora muri izi nzego kumva ko umuntu wagize ikimenyetso cy'uburwayi bwo mu mutwe wagiye nko mu bitaro niburi inshuro imwe ko atakongera kuba umuntu muzima ko adafite uburenganzira bwo kuba yakunda agakundwa agashaka akazi kuba ku muryango akaba responsable birashoboka rwose iyo umuntu yitaweho neza ikindi abantu bavuga ni nko gutekereza ko abantu bafite ibibazo byo mu mutwe batakora badashobora gukora akazi cyangwa se ngo bahabwe inshingano bitwita responsabilite nabyo si byo kubera ko buri muntu ari unique buri muntu ni umuntu ku giti cye yaba arwaye mu mutwe yaba afite ibimenyetso by'umutwe n'inkundi ubuzima umuntu akora akazi bitewe n'ubushobozi yifitemo talent particulier cyangwa se impano afite ibyo ashoboye gukora aptitude ndetse na experience afite ndetse na motivation afite ndetse n'uko umubiri we donc ubushake afite umubiri we muri rusange uko bimeze ashobora kugira icyo akora ni ukuvuga umurwayi umuntu wagize ibibazo byo mu mutwe ashobora gukurikiranwa kandi ntibimubuza gukora akazi hanyuma ngarutse ku byo Dr. Kiza yavugaga ni ibindi abantu bavuga ni umwambaro abantu bakunze guha abarwayi bo mu mutwe utari wo icyo ni bwite etiquette kuba iyo shusho yo kuvuga ngo umurwayi ni umunebwe ntazi ubwenge ntazi icyo amaze ni igicucu se ashobora guteza ibyago n'umurwanyi se ntago amucunga ugomba kumoza nk'ijisho yaganwe n'amadayimoni cyangwa setewe n'amashitani ntiwamwizera ntawamwiringira ntago avurwa ntiyakira nta mutima namagira ntashobora gushaka cyangwa byare ntashobora guhabwa akazi n'umuntu urarwaye agomba kuba mu bitaro ibyo ni ibintu byose na ni ibintu abantu baba bafite ndibwite nka stigma nk'ama iyo myambaro ku isi abantu benshi bakunze kwambika abarwayi bo mu mutwe ariko itari yo mbika wenda tube tugarukiyeho
yego ubwo turaza kugaruka no ku bijyanye n'imivurire y'abantu bavuze uti bitabwaho hari nka muganga Chrysostome wita ku barwayi bafite ibibazo umuntu yavuga ibibazo byo mu mutwe kugira ngo mutubwire nk'imiti iyo abantu bitabwaho hariho igihe bavuga ngo imiti yabagezeho ingaruka yabajunjitse cyangwa se hari ukundi kuntu yabahinduye mu myitwarire icyo abadukurikiye mwababwiraho iki
murakoze cyane ibyo bitumye ntekereza imvugo yihanze aha iyo kuvuga nk'abantu bajya nko kwa muganga wenda mu bitaro by'imbera ngo igishinge cy'imbera mu by'ukuri imiti dukoresha mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe nibyo ni imiti igira za effet secondaire cyangwa ingaruka z'imiti nk'uko iyindi miti igira nk'uko umuntu akoresheje nka parasetamoro nabi n'urugero ishobora kumwangiza umwijima nuko umuntu akoresha aspirine nabi ishobora kumusohora igifu imiti y'uburwayi bwo mu mutwe nayo ishobora kugira ingaruka ariko si ku bantu bose nanone nk'uko arutiyage yaravuze ati umuntu ni unique umuntu nta muntu usa nk'undi imibiri yacu nayo ntabwo yakira imiti mu buryo bumeze kimwe bishatse kuvuga ngo hari abashobora kugira koko ibyo bimenyetso bya za effet secondaire kubera imiti bafashe ugasanga bamwe bashobora wenda gucika intege bamwe bashobora gutitira ariko mu by'ukuri hari n'ibindi miti tuba dufite gukosora izo za effet secondaire z'imiti rero mu by'ukuri ni imiti nk'iyindi inshinge dukoresha ni inshinge zifite ingano nk'iyo ahandi bakoresha gusa ni imvugo yinjiye mu bantu yo kugira ngo ijyanye na kakato nanone nyine gahabwa indwara zo mu mutwe n'abazirwaye nk'uko muganga Rusege yari abivuze mu kanya
yereka mu kanya gatoya tuze gukomeza twakire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika nagira ngo nongere mbatumire bahamagare baduhe nomero zabo kuri Facebook batwandikire baduhe nomero zabo kugira ngo tubashe kubahamagara tubahe umwanya hanyuma nabo bibarize ikibazo ikiganiro ni cyabo reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma baduha karirimbo Holy Holy Christmas indirimbo ya Lady Antebellum
Have a holly jolly Christmas It's the best time Have a cup of tea Have a holly jolly Christmas And when you walk down the street Say hello to friends you know And everyone you meet Oh ho, the mistletoe Hung where you can see Somebody waits for you Kiss them And in case you didn't hear Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year for me. Have a holly jolly Christmas.
Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho tuvuga ku byerekeranye no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Dr. Alfred ndangira ngo nkugarukeho, ni iki mubona gishobora guhungabanya ubuzima bwo mu mutwe mutubwiyemo nka bimwe?
Ubuzima bwo mu mutwe mvuze mu magambo make, kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe buhungabane, ni uruhurirane rw'ibintu byinshi mu mibereho n'imibanire y'abantu, mu mitekerereze y'umuntu ubwe cyangwa se mu mubiri w'umuntu, umubiri nk'umubiri. Ibyo byose birasobekerana, ibisobekeranye bigena urwego rw'ubuzima bwo mu mutwe bw'umuntu umwanya wari wose. Urugero ndi butange nk'ubu, urugomo n'igitutu cy'imibereho n'ubukungu byagaragaye ko bishoboka kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, cyangwa se ibimenyetso bigaragara bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibyo ni ibintu ubona mu mibereho y'abantu. Ubuzima bwo mu mutwe kandi bushobora kujyana n'imihindagurikire yihuse mu mibereho y'umuntu, nko gutakaza akazi, nko guhangayika ku kazi, ivangura rishingiye ku gitsina, guhabwa akato mu mibereho, imibereho itari myiza, ubuzima bubi bw'umubiri, cyangwa se mu gihe umuntu yumva uburenganzira bwe nk'umuntu bwahonyowe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma hari n'ibindi byihariye by'imitekerereze n'imiterere ya kamere y'umuntu, ndavuga kamere na personalite, bituma abantu bugarizwa n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Muri rusange ni ukuvuga ni urusobekerane rw'ibibazo mu mibereho, mu mitekerereze, ndetse no mu mubiri w'abantu. Mvuze muri make ni gutyo nabisubiza.
Dr. Chrysostome, aho mukorera nyine mukurikirana abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, mwasanze nk'ikintu ntabwo ari ibanga kubamenesha ibanga ry'akazi, ariko ni nk'ibiki bikunze gutuma abantu bagira ibyo bibazo?
Bagira ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe?
Yego.
Muri rusange bavuga ko impamvu zaba ari nyinshi, nk'uko muganga Fredi igeze kubikomozaho kare, bivana urabona kwakira abantu bafite uburwayi butandukanye. Kuvuge nk'abafite nk'uburwayi bwa shizofreni, nk'uko yabivuze, ubwo bushobora guterwa navuga ngo n'uruhererekane rwo mu miryango cyangwa genetiki, ugasanga wenda uwo ngo yaburwaye kubera yuko mu muryango we hari abandi bantu baburwaye, akagira ibyago akaba ari we bugwaho akaburwaye. Ku rundi ruhande hari abashobora kurwara uburwayi bwo mu mutwe, wenda kubera gukoresha ibiyobyabwenge, kubera gukoresha inzoga nyinshi. Hari abandi twakira kubera yuko bahuye na stress z'ubuzima, bagize amakimbirane mu miryango. Abo ngabo nibo bashobora kuza bafite ibimenyetso wenda by'agahinda gakabije cyangwa depression cyangwa ibyo bita za anxiety. Ikindi hari nabo twakira kubera yuko uyu munsi bafite ibisare cyangwa ingaruka z'amahano ya jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu gihugu cyacu. Uyu munsi bakaba bagifite igisare cyangwa ibikomere n'ingaruka z'iyo jenoside. Rero muri rusange mu by'ukuri ni imbumbe y'uruhererekane cyangwa se y'uruvange rw'ibibazo byinshi ishobora gutuma abantu bagira ibibazo byo mu mutwe nk'uko nari mbivuze. Ariko muri make navuga yuko abenshi twakira
impamvu z'uburwayi bwabo ziba zishingiye kuri ibyo ngibyo nk'ibyo hejuru. Nk'ubusa mwatubwira, kansubire kuri Dr. Alfred, noneho mwatubwira niba hari uburyo umuntu yenda yakumira bimwe mu bibazo byo mu mutwe?
Ubundi mu buzima bwa buri munsi umuntu wese ashobora guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe haba ku giti cye cyangwa se kuri rusange mu bantu bamwegereye guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe no kurinda kuburinda ibyo rero bimwe muri rusange mbuvuze mu magambo make no ikirinda ubuzima bwo mu mutwe bukamera neza ni ukuba muri environnement nabuze ijambo ry'ikinyarwanda nakwita environnement ariko reka mbyite nko gutegura uburyo butuma umuntu abona ibyo yifuza n'umuntu yumva yishimiye n'ibyo afite ibyo yifuza haba mu mibereho ye bwite ku buryo buri social cyangwa se mu bukungu mu mibanire ye n'abantu cyangwa se mu muco arimo ingenzi kuba arimo ibyo bintu bye yifuza niba akenera ibyo yifuza akabasha kubibona kuba aba muri iyo environnement ibasha kumuha ibyo yifuza bigatuma yumva anezerewe yumva anezerewe n'uko ariho ni uburyo bwiza bwo kurengera bwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe
ntabaciye mu ijambo aha murashaka kuvuga kunyurwa n'ibyo umuntu afite cyangwa gushakisha uburyo yabibona
navuze kunyurwa n'uko umuntu afite kuba mu buzima ubaho umuntu abasha kunyurwa n'ibyo kubona n'ibyo abona kandi bikamunyura ikigihe rero hari ibyo bakorwa ku rwego runini rwisumbuyeho nka sosiyete cyangwa se ibyo umuntu yakora mu rugo nk'umuryango cyangwa se ibyo umuntu akora ku giti cye nk'urugero ingero zimwe ushobora gutanga ingero zihuse mu kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu harimo nk'urugero niba tuvuze abantu bari mu muryango nko kwita ku bana batoya hakiri kare abantu bakaba imirire ikwiye bakabarinda ihungabana bakabajyana kwiga hakiri kare ababyeyi bagafata igihe cyo gusabana n'abana babo iki ngiki nkunda kugitindaho iyo mbivuze kuko biba bizamura ubuzima bwo mu mutwe bw'abana bw'ababyeyi kuba abantu bose bishimira kuba bafite abana kuba bari kumwe nabo ikindi nko kongera ubushobozi mu by'ubukungu abari n'abategarugori ni ukubusitinga ubuzima bwabo bwo mu mutwe bukazamuka inyigisho imfashanyigisho mbonezamubano ku bukungu gahunda zigenewe abugarijwe n'ibibazo abahungabanye se abimukira se abakene ibyo ibyo bikorwa byose biteza imbere ubuzima bwo mu mutwe umuntu ashobora kubona mu nzego zitandukanye bikaba bigamije gutuma umuntu abona ibyo yifuza kandi akumva abyishimiye akumva yishimiye uko bimeze bifasha kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe kubigabanya stress hanyuma kurwanya ivangura guteza imbere uburenganzira bw'abafite ibibazo byo mu mutwe kubaha amahirwe kubitaho abantu kuba bafite gahunda zibafasha kureba imbere yabo bagabanyije kugabanya nk'ubukene se bagabanyije se kwirinda imibereho ya gikene tuvuga nko ku rwego rw'umuryango ibyo byose n'ibindi byose bigamije gutuma umuntu abaho ubuzima bufite icyerekezo kugira ubuzima bufite icyerekezo bigabanya stress bigabanya imihangayiko itubangamira bigatuma umuntu aba ariho ubuzima bureba imbere akabaho yishimye akabaho yumva anezerewe n'ubuzima abayeho ni byinshi ibyo bituma ubuzima bubungabunga umuntu ubuzima bwabubungabunga akaburinda mu buzima bwa buri munsi
ka Dr. Chrysostome nawe niba hari icyo yifuza kuba yakongeraho ku byo umaze kuvuga mu bijyanye no kubungabunga ubuzima hari icyo wakongeraho cyangwa se washimangira nawe wumva rwose gifite agaciro mu buryo bwo gufata neza ubwo buzima
icyo nongeraho ntabwo biri kure cyane y'ibyo yavugaga hirya bintu byo mu miryango ikintu gikomeye ikintu cyitwa kuganira mu muryango ikintu cyitwa communication ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko imiryango itaganira iyo ababyeyi bataganira n'abana babo iyo umugabo ataganira n'umugore ntibamenya ntabwo basangira agahinda kabo cyangwa imitwaro yabo cyangwa ibibaremereye bityo bikaba byatuma n'uburwayi buramutse buhuje bwaterwa n'uko nta kominikasiyo ariko iyo abantu baganiriye bagatangira ibyishimo n'ibibababaje bituma imitima yabo isinzi igatekana bakagira amahoro bakavurwa neza ikindi navuga no kuruhuka bihagije ku bantu bakora ku banyeshuri, hanyuma gukora siporo, kwirinda ibisindisha, abagerageza kubikonsoma nabyo wenda bagakoresha bikeya nk'uko batubwira bati muya konsome avec moderation, kwirinda ibiyobyabwenge, ibintu nk'ibyo ngibyo. Numva ari utwo tuntu nakongeraho kubyo yaravuze mu buryo bwo kugira prevention, mu kwirinda uburwayi bwo mu mutwe cyangwa icyahungabana mu buzima bwo mu mutwe.
Yego, ni ibintu byumvikana rwose, murabisobanuye ku buryo burambuye. Nagira ngo mugire icyo mwabwira gatoya nk'abagabo mu rugo. Muravuze muti kuganira mu rugo ni ngombwa, umugabo n'umugore bakaganira hagati yabo, bakaganira n'abana. Ariko nagira ngo nkaze nk'aba abagabo, ubusanzwe bavuga ngo umugabo ni umutwe, hanyuma umugore akaba umutima w'urugo. Abagabo mwababwira iki biharira ibi, tuvuge nk'ibibazo byaba bihari mu rugo noneho bakabyiharira ubwabo nk'umutwe nyine, umutwe w'urugo, bakumva ko aribo bagomba kubibonera ibisubizo yenda batagomba kubivugana n'abagore? Nize na mwabaha
jewe umva kubivugaho biragoye, ariko nibwira ko mwene iyo configuration, ubwo buryo bwo gutekereza ko umugabo ari umutwe, umugore ngo ari umufasha, jewe personal simbyemera cyane, kuko nibwira ko umugabo agomba kwiyumvisha ko ahari, yego ariko n'umugore ahari, kandi ko bashinze urugo kugira ngo bagende batere imbere hamwe. Kwa ko igihe kiba cyageze umuntu wari celibatere, wari ingaragu, akabona ko adashobora kwishimira ubuzima bwe wenyine, ko akeneye undi muntu. Kwa icyo gihe rero ni iby'agaciro kanini kwirinda amakimbirane mu rugo, haza abantu. Kandi kimwe mu kirinda amakimbirane ni ukuganira, ni ukumva ko buri wese afite umusanzu we muri ibyo bibazo bihari, cyangwa se muri urwo rugo rugomba kumera neza. Muri ubwo burere bagomba guha abana mu kwirinda amakimbirane mu rugo, aho yaturuka ayo ariyo yose. Ubwo rero kubigeraho kwiza ni ukuvuga ngo wa umugabo wenda umuco w'igihugu runaka uguha ako kantu ko kuba nka chef, kuba nka kapitene, cyangwa se kuba nka kapita, ariko ntibivuze ko utagomba kumva ibitekerezo by'umugore muri kumwe, cyangwa se abana muri kumwe, niba nabo babasha gutanga ibitekerezo noneho mukanabijyaho inama. Iyo naganiriye abagore n'abagabo nkunda kuvuga ko mu rugo ubundi iyo hatarimo inama shitani batangiye kwinjiramo, ndavuga gusangira ibitekerezo. Umugabo agomba kumva ko ni byiza gusangira ibitekerezo, kuko biraha agaciro n'umugore akumva nyine nawe afite akamaro. Nkuko twaweze kare tuvuga definition y'ubuzima bwo mu mutwe, uba ufite ubuzima bwiza iyo wumva nawe ufite akamaro kuri sosiyete ubamo. Ni byiza ko umugore yumva afite akamaro, n'umugabo akamufasha kumva ko afite akamaro, ndetse n'umwana gutyo bakora inama kenshi, baganira kenshi.
Ibiganiro bikirukana shitani,
birayirukana cyane, birayirukana. Mfashe shitani nk'ibyo bintu byose biba bitajyanye byateye mu rugo, bituma abantu bagira utuntu tw'amakimbirane twa buri kanya. Nubwo tutabivuze hano, bituma ahubwo abagabo rimwe na rimwe iyo bamaze kuza amakimbirane baza kujya guhungira mu kabari, noneho bakakavuga neza ngo bagiye gushaka ibitekerezo ngo mu bandi bagabo, ariko ubundi biba atari byo, baba bahunze inshingano zo mu rugo.
Barakubitise ko korona yafunze utubari.
Barakubitise, ariko nabyo iyo urebye literature ubona ko byongereye amakimbirane mu ngo, nkurikije ibigenda bisohoka mu by'abahanga bagenda bandika. Ariko binatwereka ko ubw'abagabo wenda batari bahari cyane, aho rero ni umwanya mwiza wo gukemura utwo tuntu, bakikuvuga ngo tugomba gushaka ubundi buryo ibintu bikorwamo mu biganiro, abantu bakiga kubana neza nk'uko baba barabisezeranye.
Dr. Chrysostom, hari uburyo iyi korona yaba yarongereye nk'umubare w'abaza kwivuza?
Ntekereza yuko ntabwo njyewe ariko mbibona cyane, aho twabonaga ntabwo ntekereza ko imibare yiyongere wenda nuko ntaheruka kureba muri za statistike z'ibitaro byacu ariko icyo nemera cyo nuko bishoboka birashoboka kubera yuko n'urubyiruko kubera kuguma mu rugo yagoye abantu benshi kudasohoka bitera stress rimwe na rimwe abantu babaga badafite n'uburenganzira kujya gukorana kasiro hanze ntabwo ntekereza ko imibare yiyongereye cyane ariko nayo ni imwe mu mpamvu ishobora kuba inkomoko yo kuba uburwayi bwakwiyongera bwo mu mutwe abantu batabyitondeye ngo bagire ingamba zo kureba uko bajera muri ubu buryo bw'icyorezo ariko bakagira n'uburyo nyine n'ingamba bashaka zo kugira ngo biproteje kugira ngo icyorezo kitaza kuba isoko yo kugira ngo uburwayi bwo mu mutwe bube bwinshi ariko sintekereza ko imibare yiyongereye cyane mu by'ukuri mu bitaro byacu kubera korona.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Nongera kwibutsa abadukurikiye gutanga nomero zabo hanyuma tukabaha umwanya bakabaza cyangwa se bagatanga nabo ibitekerezo byabo. Banze ibyuma byagoranye ariko mukomeze mugerageze mutwohereze nomero turabaha umwanya rwose muganire n'abatumirwa. Reka mbasabe badushyiriyemo akaririmbo All I Want for Christmas, indirimbo ya Justin Bieber na Mariah Carey.
I don't want
radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga kivuga ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe uburyo dushobora kububungabunga ku murongo wa telefone twakire Ezekiel ndi mu rukundo uranyumva bivuga cyane
ego ndarumva
urahagana he
yo ndi mu Burundi muri komine ruta muri tose rutana komine Bukemba umutumba Gihofi
yego yego mwiteguye no heri neza se no ku rusoza umwaka
twiteguye kabisa nta kibazo
nuka nuka ye ufite ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo muri kiganiro
ni kibazo nagamba kubaza nagamaze umuhinga kugora mu mutwe bipfa kuko ikosha afika yuko umuntu asara kubera bamurozi ntibirabaho cye ntibibaho
goma ku murongo rero bwo abanze agusubize hanyuma nzi ko mutatwumva ngo mu Burundi ubugumye ku murongo aguhe igisubizo
ego
Dr. Alfred ndumva ari mwe mwaba murimo kumusubiza niba hari ikindi Dr. Chrysostom yaza kongera ahubwo yaza kucyongeraho telefone yari icitse mu kanya ubwo Dr. ngira ababyeyi ni musubize Ezekiel uranyumva
ndi kukumva
yego
igisobanuro abantu baha uburwayi bwo mutwe naho buturuka bisubije gutyo ntago nabo bituruka n'umuco wa buri karere imyemerere abantu bafite tuyiha agaciro cyane nibyo tubiha agaciro cyane duha agaciro cyane imyemerere abantu bafite na stress bateza niba abantu bemera ko baruzwe ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma umuntu abiha agaciro muri buri sosiyete ntabwo ndibubihakane cyangwa byemeze ariko muri busikiyatiri sosiyali muri busikiyatiri muri duha agaciro cyane imyemerere abantu bafite n'ubusobanuro abantu baha indwara bushobora kunyurana mu ku karere ujya ku kandi noneho niyo tugiye gukora ubuvuzi gukora ingamba zo kuvura tubiha agaciro so ntabwo mfite igisubizo kibihakane cyangwa kibyemeza nacyo ariko nemeza ko nanone imyemerere abantu bafite ifite uruhare cyane runini mu kugira ibimenyetso bikaba byinshi cyane by'uburwayi bwo mu mutwe iyo myemerere abantu bafite mushobora kwemera ko yaruzwe undi akemera ko wenda byagenze ukuna gutya byagira agaciro cyane mu kugena uburyo bwo kumwita cyane kurusha
reka Dr. Chrysostome sinzi niba yaba yumvise ikibazo Ezekiel ndi mu rukundo yabajije waba wa twabyumvise ko wavuyeho ni umuvandimwe uri mu Burundi Ezekiel ndi mu rukundo yabazaga igitera indwara zo mu mutwe we yavuze indubisazi igitera indwara mu mutwe hanyuma akavuga ko abantu bavuga ngo umuntu bamuroze yagira ngo asobanukirwe
mu by'ukuri kugeza kubikomozaho sinzi niba yari yakurikiye ikiganiro ariko
ari mu Burundi ntago batwumva neza
nari mvuze ngo uburwayi bwo mu mutwe
iyo turakumva navugaga ku Ezekiel ko ari wewe utatwumvaga neza kubera ko bari mu Burundi
yego narindi kuvuga nti uburwayi bwo mu mutwe ntabwo nakurikiye wenda igisubizo mugenzi wanjye Alfred yasanze ariko indwara zo mu mutwe cyane cyane izo ngizo bita ibisazi zishobora guterwa n'impamvu nyinshi zishobora guterwa n'uruhererekane rwo mu miryango nk'uko twabivuze mu kanya mu gihe ikigero runaka cy'imyaka cyane cyane gusimba gutangira mu kigero cy'ubugimbi hagati y'imyaka 16 gutyo na 30 umuntu akagira imihindukire akumva amajwi akayahindura akabona amashusho ibintu nk'ibyo ngibyo hari n'igihe bishobora guterwa no gukoresha ibiyobyabwenge nk'urumogi ku bantu basanzwe bafite niba nabyita risike cyangwa vulnerabilite yo kuba bazirwa rero impamvu zishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe ubwo bugaragaza imihindagurikire ituma umuntu abona ibintu abandi batabona ageraho agakora ibintu bidasanzwe nko wenda kwambara ubusa tugasoza ibintu nk'ibyo ngibyo impamvu z'ingenzi zitera n'ibyo ngibyo ni urwo ruhererekane mu maraso cyangwa genetiki no kuba umuntu yakoresha ibiyobyabwenge kandi wenda umubiri we utabasha gufite imbaraga zihagije hariho n'icyo kintu cy'uko afite vulnerability yo kuba yaburwara numva ari ibyo ngibyo namusubiza.
Ezekiel wasobanukiwe? Ongera ijwi
nako madamu batwe ko nga mu kibano beshi nk'umuntu akwiye umuti baratuka yuko yarotswe nene kuroga kurokumana gasana ntibibaho.
Dr. Alfred yavuze ko atabihakana cyangwa ngo abyemeze.
Abeti ni ukuvuga ko ibyo ni ibibazo by'imyemerere umuntu twemera dukora respect twemera ibyo yemera tukabishingiraho tumufasha ariko ubundi biragoye ngo mu bitabo dusoma kurwara kuremba ibyo bigira uruhare cyane iyo tugiye gukora intervention kugena uburyo turi bufashe mu muntu ariko icyo gihe uko Kristo yarabivuze icyiza ni ukuguma kuvuga ngo ni urusobekerane rw'amafactor atandukanye harimo n'imyemerere abantu bafite harimo aho baturuka za transmission ibintu babanywe ibiyobyabwenge harimo sosiyete babamo uko imeze n'uko ibanye bikaguma gutyo biba ari byinshi ariko nta kiriho kivuga ngo carizwe ngo tuvuge ngo umuntu runaka ashobora kuroga undi agatuma arwara uburwayi bwo mu mutwe nta biriho.
Yitwakire na Innocent Nduwimana. Innocent uri mu isoko ko hari urusaku ndumva telefoni ye icitse. Aha mwasubizaga Ezekiel mukavuga imyemerere y'umuntu ntibishobora kugira ingaruka mu buryo abantu bivuza cyangwa se bakaba bakwivuza batinze kabanza kuvuza nk'umuntu mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi mbere yo kumugeza ku nzobere nk'amwe.
Niko kuri nibyo tubona bitenye n'imyemerere abantu bafite niyo mpamvu navuze ko imyemerere abantu bafite ihita igena ako kanya inzira bari bunyuremo bivuza. Uwemera ko yaruzwe akunze guhera kuri uwo muvuzi wa Gihanga reka mbivuze gutyo. Uwemera ko uvuga ati na madayimoni akabanziriza ku munyedini mu masengesho bakazaza nyuma kwa muganga nibyo duhura nabyo ariko ibyo ngibyo byose tubivugira muri ya mashusho ya myambaro twambika ubuzima bwo mu mutwe rimwe na rimwe itariyo ituma dutinda mu kujya kureba ubufasha bwa ngombwa bikiri kare.
Dr. Chrysostome nagira ngo noneho ku buryo bwihariye mwamaze kutubwira ibijyanye n'uburyo umuntu yabungabunga ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Hanyuma ku buryo bwihariye nk'umuntu yakora iki kugira ngo yirinde cyangwa se ahangane na stress cyangwa umuhangayiko uturuka ku buryo umuntu abayeho muri ibi bihe by'iminsi mikuru ihuriranye na virusi ya corona inakomeje kwibasira isi kandi ikagenda yihinduranya mwatanga inama ki?
Wenda mbere yo gutanga inama kuri icyo nagize akantu gato cyane bivuga kuri icyo twari turangirijeho Alfredi yarasobanuye kijyanye n'imyizerere no kwivuza. Nkunda kugira abantu inama cyane cyane abo bafite imyizerere wenda cyane cyane basoma ibitabo bitagatifu nka Bibiliya ababwira nti no muri Bibiliya iyo tugiye mu nkuru ya wa mudamu wari umaze imyaka 12 ava amaraso adakama Bibiliya itubwira ko yabanje kujya mu baganga hanyuma ajya kureba Yezu. Ni ukuvuga ngo ni byiza guhera kwa muganga ibyananiye abaganga akaba ari byo dutekereza ko twashyira abakozi b'Imana niba ariko navuga nako nagira ngo nongereho. Hanyuma kubirebana n'iminsi mikuru no kureba ukuntu abantu bakwirinda stress kintu gikomeye ntabwo turi buje kure cyane ibyo twavugaga ikambere nuko imiryango igomba kwegerana abantu bagasabana bakungurana ibitekerezo bagasaka umwanya wo kureba ibintu bidashimisha kandi basangiye bose ikindi umuntu akabagira inama ko muri iki gihe korona nibyo iri kongera imibare ariko abantu bakwiye kugirana ubwo busabane nk'uko narindirije bakirinda ibisindisha nubwo bakwishimisha ariko bakirinda ibisindisha urubyiruko rukirinda ibiyobyabwenge kugira ngo rubashe kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe kandi rwinjire no mu minsi mikuru mu mutekano ubuzima bwabo bwo mu mutwe bumeze neza ndumva ari uko ntakiri ikibazo cyane
yego hari uburyo bwo kwirinda hari ibyo mwakomeje kutubwira arimo n'ibiyobyabwenge kugerageza kuganira abantu hagati yabo cyangwa se mu muryango aha nagira ngo turebe n'uburyo umuntu yamenya ufite ibibazo byo mu mutwe hari mwigeze kubikomozaho Dr. Chrysostome ndumva yigeze kubikomozaho gato yavuga ati mu myitwarire y'umuntu ukabona hari igihindutse nagira ngo mutubwire ukuntu umuntu yamenya hakiri kare ko umuntu afite ibibazo byo mu mutwe akabigerageza kubikemura amazi atararenga inkombe Dr. Ngirababyeyi
muri rusange umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi kugira amenye ko afite ikintu kitagenda ubibonera ko imitekerereze cyangwa imyitwarire mu gihe runaka igize gutyo ukabona ntiyisanzwe ubwo ndavuga ibitekerezo amarangamutima cyangwa se imyitwarire rusange bikaba bikubangamiye nk'umuntu ku giti cyawe cyangwa se bikaba bibangamiye sosiyete ushobora kumubona ashobora kubyibona ubwe cyangwa se bikabonwa n'abandi mu ntekerezo kumva ntizijyanye n'ibiriho muri icyo gihe cyangwa se ibitekerezo amarangamutima n'ibikorwa ukabona bibangamiye imikorere mu buzima bwe bwite cyangwa se imikorere muri sosiyete cyangwa se umuntu akabona mu ndangamuco runaka akabona ntabwo ariko akabona atangiye kunyuranya n'ibimenyetso ndangamuco ibintu biranga umuco runaka icyo gihe yabona ko hari ikintu kitangiye kugenda kure y'ibikorwa ahantu ari aba akwiriye gushaka serivisi z'ubuzima icyo gihe serivisi z'ubuzima niba umuntu ari mu Rwanda twagize amahirwe serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe ziri mu bitaro byose uko tubifite ari 46 hose harimo serivisi si indera gusa wonyine ndabizi ko abantu batinya indera nyamara muri buri kigo nderabuzima harimo nibura umuntu umwe wahuguriwe kureba abafite ibibazo no kuba yabafasha yabonye biri ngombwa ko ariyohereza kwa muganga wisumbeho arabikora ayo ni amahirwe tuba dufite abantu bakwiye kubiyambaza hakiri kare
Dr. Chrysostome mwongera ku byo Dr. Alfred amaze kuvuga umuntu ya abonye aravuze ati umuntu abonye ibyo bimenyetso akabona kuri wewe ko bitangiye guhinduka cyangwa se akabona ku wundi muntu aha ndashaka kubaza umuntu yatera iyihe ntambwe yabwira ate umuntu ati ndabona hari hashobora kuba hari akabazo ni gute yamwegera kugira ngo abashe kumwumvisha ko akwiye kwegera abo baganga Dr. Alfred yatubwiraga
ntekereza ko ikintu cya mbere nk'uko twakomeje kubivuga ni uko mu mitekerereze no mu myumvire yacu nka kominote nka sosiyete dukwiye kurenga ya ntambwe kuvuga ngo uburwayi bwo mu mutwe buteye isoni ni ikimwaro ni ukuba umuntu yabaye umunyantege nke ni ukuba umuntu yabaye ikigwari icyo gihe iyo umuntu wenda yiyumviseho ihinduka ni byiza kubisangiza umuvandimwe cyangwa kubisangiza inshuti hanyuma rero iyo ari muri ya eta we atabona ko afite ikibazo kuko hari abarwara ntibabone ko bafite ikibazo ariko kaza aho bakora ari mu miryango aho baba bakabona ko kuko hari impinduka zituma abayeho binyuranye nk'uko yari asanzwe abaho bijyanye na norme za sosiyete abayemo ikingenzi mu kuvuga ngo we igihe atabashije gutera iyo ntambwe twagira inama ari abo mu muryango ari inshuti ze kuba bashaka ubufasha ku bantu babihugukiwe baba baganga ndetse ubu ngubu mu Rwanda dutekereza ko hari n'abajyanama b'ubuzima batangiye kujya bahabwa amahugurwa yo kugira ngo bagire za noti yo ku bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe rero iyo ntambwe ari abari hafi mu muryango ndetse na nyirubwite akwiye kurenga isoni akegera inzego z'ubuvuzi agasaba ubufasha kandi birahari birimo abantu babihugukiwe bafite ubumenyi kugira ngo babashe kumufasha.
Ino Sanduwimana agarutse ku murongo nagira ngo noneho tumuhe umwanya nawe abaze cyangwa atange igitekerezo. Inosa
ego
gabanya radio hanyuma utange inama yawe cyangwa igitekerezo ubaze ikibazo wifuzaga.
None iyo mubana n'umuntu afite akakwara ko mu mutwe niyihe impanuro uwamuha cyane niyihe ibitekerezo uwamuha cyane hariho imiti umuntu yomuha kugira indwara zihere kuko hariho ubu tubana kenshi na kenshi afise nk'utu turwara arakira ahandi akigubiza ahandi ukabona yatoye imiteje mugabo uri kuramuganiriza ukabona yuko akomeye ahandi ukabona atakomeye niyihe impanuro uduha canke mutubwira nk'imiti ahantu yoba igurirwa nko ku mafaranazi kugira twimana we abaturankanije.
Yego Inosa, uwo muntu uvuga yarivuje arivuza?
Oya ntayivuze mugabo hari igihe ageza kwivuza agatora ntenze mu kanwa kwa rusha ntina handi nawo akaguma abandanya umengo ntakwishye neza mugabo atakwishye neza.
Yego Dr. Chrysostome mwabwira iki Inosa?
Icyo namubwira ni uko ari ahantu akumoje i Burundi aho hitwa kwa Lozanti ni hopital psychiatrique nayo yaba Fred Bracharite nk'uko ibi bitaro byacu bya Ndera biri. Niba ahegereye byaba byiza ko yamusubizayo. Ikindi ntabwo tujya tureka abarwayi ngo bigendere, ahubwo tubahana za randevu zabo za buri cyumweru zabo za buri kwezi tukabaha imiti, imiti wenda ikabafasha ikwiriye bakabitubwira tukabahindurira. Ndumva nawe rero namugira inama yo gufata uwo muvandimwe akamusubiza kwa muganga, abaganga bazamufasha kandi iyo umuntu akurikiranye imiti neza nk'uko Arufredi yabivuze abasha kongera kumera neza akaba umuntu ubasha gutanga umusaruro no gusubira mu buzima busanzwe muri komunite.
Amasogonda 30 inama muri rusange mwatanga twanzura ikiganiro
winjye inama ndi butange.
Yego
je muri iyi minsi ibigoye y'iminsi mikuru abantu ba iminsi ya COVID ingendo zagabanyijwe hari amabwiriza atandukanye naha abantu inama aho bari bashaka ubundi buryo aho bari mu miryango aho bagumye n'ababa bari gukora mu rugo bagashaka ibindi bintu nabyo bibaha ibyishimo bituma babasha kubahiriza ingamba zishyirwaho izi ngamba zo kwirinda COVID bakazikuzubahiriza bishimye. Bashaka ibintu bakora siporo se cyangwa ibindi bituma ingamba leta ishyiraho zo kwirwanya COVID zitaba stress ahubwo bakazubahiriza bazishimiye birabafasha mu buzima bwo mu mutwe kubera ko ni inshingano zabo nabo yo gufasha sosiyete kurinda iki cyorezo.
Yego urakoze cyane. Amasogonda 10 muganga Chrysostome turimo twanzura rwose.
Ikintu gikomeye cyane nagira abantu inama ni ukuba uburwayi bwo mu mutwe ari indwara nk'izindi bakwiye kwivuza kandi bakirinda guha akato abafite ubwo burwayi bakaba fasha abandi barwayi bandi bose murakoze.
Ndashimire cyane rwose nange by'umwihariko kandi mbifurize na Noheli nziza mwese abo twari kumwe Dr. Alfred Ngirababyeyi na Dr. Chrysostome Habimana n'abandi mwari muduteze amatwi ariko mutabashije kubaza cyangwa se gutanga ibitekerezo. Abo twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma nabo ndabashimiye barimo Gedone Cyubahiro na injeniyeri twafatanije. Namwe mwese rero aho muri hose mukomeze kugira ubuzima buzira umuze. Noheli nziza, musoze neza umwaka.